Joshua the magician, miracle malobaza gay. Oh, 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 mighty, almighty.
Ze yaringa kabaka tembo sinyu miasa masanyu. Zanye ye ya buzango lujo katipiti wa munene.
Ze yario musi ufu mukama chusabantu no soberwa. Zono yantamiza bwenge kubako la minjagala. Simuja muka mwakange mukama. Muita defender wange. Yankubira balabe. Abagala mirabongwe baswade. Kusinze yampe chitone. Bareke kwe basunge ne yirisi. Bazuku kenga kwe bukete.
Nganze neze.
Mianga mukama, ya kuma famire yange, sako bafani banga bampagira mwe baganda bange. Nsaba Katonda wange, abakolere bintu ebyamakulu, eyakiusa obulamu bwange akikole. Laba omulenzi w'eggomba mu butuufu ne nyingira ekibuga, kati amawanga ganeegomba mukama. Tumira abantu bange bwe tutobye wano munsi y'ekibuga abadde Katonda waffe Fulavia Namulindwa jukire kanonye gomba kantumireko musumba wange Pastor Bugembe sewase wa muganda wange biki talenti kiri kityeyo enumwanje kikya kiryeyo sebo Lutalo limeta wange tujukira kayimba ka lutalo kano sala wo muganda wange mazima abadde Katonda oh almighty Atanafate yefumansi sebo Yoku yali musajja Yageze sebo kube wa mukama Ngana ye mukiriza nyo sebo Eze kugamba mukanda wange Mukama takera tera takere wangako Okukola mulemereko Yama nyama genda gafe Yakumanyanga tonazalwa Tayi wate mwesu waye